ree gadiid waa u ducay laakiin dardaar uma baahna waxaan leenahay ree gadiid in lagu daydo muhiimad
halkayga soo dhawayday xabar iyo nisti sumaysnaa daawo saacad musii sumaysnaa aw reerihi samarroonti meel soo fadhiisna sanadkan inaynu qabiilada iska daynima xibaan la idinka tabakeen hogayo baa qabiilid waa la iska daayay magaalada hargeysa wixii baranbare taallay jiirkan ha kasoo ilaabana bac gooniyo kasoo xidha chinaba china ay notishanay miidaa warran goormaad ina kala burburisaanood ina kala qaybsaan ma qayb baa loo joogay ilan shaqa dhan bay noo taallay miidaa warran reerkii kale inayna soo wadaegeen miidaa warran kuwa jaarka socolkayna waxba warma haysan hogayo baa war maxaa idiin sheegaa doorarka dambe inuu is eryan doonaa ree qabiilii ree hebel iska eryan doonaa ballan weeye anigaa noqon doona horgalka ugu weyn idina ereeriyada halkaa anigoo reebala idinka idhahdo microfonada qaalada laakiin hadda ree hebel ma jiro meel ban la idinka wada qalaya wixii oo dhan aawayn dha yartii idin heshiisay way mise bilyan ma idinka cali kartaa war isku tuurada shaydaan yeelay oo qabiilka dhalinyarta ka daaye soo meel laa darribadaa shaqaysiiye qaranku